kitovu cha uzembe, ukulima usichague jembe, ukijikwa inuka na uteme. Ndivyo yalivyo mapenzi, ukiendekeza mawazo neza ukala sembe. Hivi unajua wanga hapya uko milembe, ukipendwa usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your eyes away,
find your eyes away.
Watamiliki wako yo, watamiliki ya zoe.
Fanyo ya zoe, fanyo ya zoe. Mapenzi ya siku zoe, ya siku zoe.
Mapenzi ya yanadini wala kabila, umchezo itaji ya sira. Punguza tabia ya kuzila, ulichosu sawa na kila, kila, kila. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your eyes away,
find your eyes away.
Number one, it's called a musical. Take it easy, go slow.